Skate good boy, once again.
It's a melody spoon.
Nina choomba, kumaka nipike kilele. Nina kupata, niho kumbuke na wenzangu. Nina choomba, kumaka nipike kilele. Nina kupata, niho kumbuke na wenzangu.
Moja mwaka ufike, ule ninataka. Ukisonga nisonge, nawe kwa ibada. Nikiimba niimbiwe, nipigwe na denzi. Nilikunzwa na mama, wala emba kazi. Shetani anapuli, puli puli, ili anipate mwambi, aniwezi, ukusika yole. When it rains, kumbuka magugu yale yanatoka. I mean, waliyopotea, sasa wamefika. Neno la baba, sasa limekuja, remember. Sasa la chipuka, ata ule mkali wa Odi dance. Matendo ni rabi, ata ule mkali wa Odi dance. Mkali ni rabi, oh oh, oh oh, oh oh, tata moyo wange.
Ninacho omba, kumakani pike kilele.
Mengi kichwani, ewe shetani. Wajifanya mzuri, penye shida ile imetoka. Unataka kuharibu upendo wa watu wa Mungu. Kumbuka tena Maulana yule halali. Utachomwa na moto wa Rabi. We shetani, tuliza boli, twende pole pole. Taki kuumbia, maishani. Watoto wale wakwenda kwa wakati. Kumbuka enzi za kale, hakuna digitali. Kumbuka enzi za kale, hakuna digitali. Tata moyo wangu,
ninachoomba umakanipike kilele. Ninapopata niho kumbuke na wenzangu.
Shetani na matindo tindo zake, hadi leo ako misi. Amenipiga randai, hadi nikara nikai. Ameni touch tie, hadi nikata chika. Ameni ficha ficha kwa magonjwa, hadi niko poa. Every time nitakuita masia. Hey, niite daddy.
Ninachoomba, kumaka nipike kilele. Ninapopata, niho kumbuke na wenzangu. Ninachoomba, kumaka nipike kilele. Ninapopata, niho kumbuke na wenzangu. Ninachoomba, kumaka nipike kilele. Ninapopata, niho kumbuke na wenzangu. Ninachoomba, kumaka nipike kilele.
So simple, God loves everybody. Just remain simple, humble yourself, love your neighbor, love your enemy, and everything will come true. Believe me, God is there.